Isambulo 14. Ngase ngibona bheka iwundlu lime entabeni yaseSiyoni. Kumi kanye nalo abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane benegama lalo negama likayise lilotshwe emabunzini abo. Ngase ngizwe izwi livela ezulwini linjengezwi lamanzi amaningi nanjengezwi lokuduma okukhulu nezwi engalizwayo lalinjengelababetha amahabhu bebetha amahabhu abo. Bahlabelela igama elisha phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kwezidalwa ezine namalunga, kepha kubakho onamandla okufunda lelo gama kuphela abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane abathengiweyo emhlabeni. Labo yibo abangangcolisanga isifazane ngokuba bayizintombi, labo yibo abalandela iwundlu noma liyaphi, labo bathengwa ebantwini babe lulibo kuNkulunkulu nakulo iwundlu, nasemlonyeni wabo akufunyaniswanga amanga kabanasici. Ngase ngibona enye ingelosi indiza emkhathini wezulu inevangeli eliphakade ilishumayela kwabahlezi emhlabeni nakuzo zonke izizwe nemindeni nezilimi nabantu. Isho ngezwe elikhulu ithi, mesabeni uNkulunkulu nimnike inkazimulo ngoba ihola lokwahlulela kwakhe selifikile. Nikhuleke kuye owenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Yayisilandela enye ingelosi ithi, liwile, liwile iBhabhiloni elikhulu eliphuzise izizwe zonke iwayini lolaka lobufebe balo. Yalandela enye ingelosi yesithathu ithi ngezwe elikhulu, uma kukhona okhuleka kuso isilo nomfanekiso waso elwamukela futhi uphaya ebunzini lakhe noma esandleni sakhe, nawe uyakuliphuza iwayini lolaka likaNkulunkulu elilungisiwe esitsheni solaka lwakhe lingaxutshiwe, ahlushwe ngomlilo nesibabuli phambi kwezingelosi ezingcwele naphambi kwewundlu. Nomusi wokuhlushwa kwabo uyenyuka kuze kube phakade naphakade, besenakuphumula imini nobusuku abakhuleka kuso esilo nomfanekiso waso nalowo amukele uphawu lwegama laso. Nakho ukubekezela kwabangcwele abagcina imiyalo kaNkulunkulu nokukholwa nguJesu. Ngase ngizwa izwi livela ezulwini lithi, loba ukuthi babusisiwe abafileyo abafele enkosini kusukela kulesi sikhathi. Yebo, usho umoya ukuze baphumule kukhandlekeni kwabo ngokuba imisebenzi yabo iyabalandela. Ngase ngibona bheka, nanto ife elimhlophe, naphezu kwefu kuhlezi ofana nendodana yomuntu enomqhele wegolide ekhanda lakhe, nasesandleni sakhe enesikela elibukhali. Enye ingelosi yayisiphuma ethempelini imemeza ngezwe elikhulu ithi kohlezi phezu kwefu, faka isikela lakho uvune, ngoba kufikile isikhathi sokuvuna, ngoba sekomile okuvunwayo kumhlaba. Ohlezi phezu kwefu wayeseliphonsa isikela emhlabeni, wawusuvunwa umhlaba. Enye ingelosi yayisiphuma ethempelini elisezulwini, nayo inesikela elibukhali. Nenye ingelosi futhi yaphuma e-altare, inamandla phezu komlilo, yamemeza ngezwi elikhulu kuyo ebinesikela elibukhali ithi, faka isikela lakhe elibukhali ubuthe amahlukuzo omvini womhlaba, ngokuba izithelo zomvini zivuthiwe. Ingelosi yayisiliphonsa isikela layo emhlabeni, yawuvuna umvini womhlaba yawuphonsa esikhamweni sewayini esikhulu solaka lukaNkulunkulu. Isikhamo sanyathelwa ngaphandle komuzi, kwaphuma igazi esikhameni laze lafike ematomini amahashi, liqeda amatadiyu ayinkulungwane namakhulu ayisithupha.